rebyo bambi nenumwa muwapo bunji nobuluminga kwotadde musadde wange nobulwenga to bambi nokuwa kiboko musadde 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 wange
yokoze kusima
musadde 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 wange
yokozoli mama
musadde 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 wange
yokoze kusima
musadde 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 wange
yokozoli mama
Abazadde bakera matumbi tufune future nungi mukama kyensaba ompe ekisa abazadde nga w'ekitiibwa kakuba okusoma kakuba okutoba
omuzadde abeerawo
kabuba obulwadde kakuba okukuba
omuzadde abeerawo
buli lukya kyensaba
omuzadde wange
Buli lukya kyensaba
omuzadde wange omukuumire
musadde 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 wange
yokoze kusima
musadde 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 wange
yokozoli mwamanyi
musadde 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 wange
yokoze kusima
musadde 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 wange
yokozoli mwamanyi
Wenzijukire ebiseera ebyo bambi nenumwa muwapo bunji nobuluminga kwotadde omuzadde wange kana kayimba kako
kayimbide kayimba kako
kana kayimba kako Musadde 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 wange
yokoze kusima
musadde 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 wange
yokozoli mama
nokuba buloka nolwana nsome
yokoze kusima
sai na magezi nolemera ko nsome
yokozoli mama
nosindike kigali Enkuba nikuba
yokoze kusima
omuzadde wange yekwe munyenye yange
yokozoli mwamanyi
bingi byokoze webale
yokoze kusima